njagala okumanya ki kye nakola kye nakola kyogere okusinga lw'onjogera mafukule ebirungi bye nkola tobiraba olaba nyebicamye nakola kinkwe tondere okisonyiwe olaga abantu bendyomubi n'okumirira buli kye nkola tolina kye watuma nze ndekale ddembe leka nkole ebye njagala
www.mp3ugandanmusic.com.